Imwumva na radio y'u Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio y'u Amerika murayikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mushobora no kudusanga kuri internet www.radioyacu.com, ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi turavuga ku itabi n'ububi bwaryo. Ikaze mwese kuri radio yanyu, muze muganire n'umutumirwa muri Isanga. Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10. Tutizi ijwi rya Amerika, hikaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi. Ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu hisi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi. Ubumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero, ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho, ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS ribivuga. Ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi. Abenshi muri abo bapfa n'abo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse, aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza. Saba abakoresha itabi gusa rihitana bonyine, ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka. Abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka. Hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi, kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi iruhande. Kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite, bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose. Mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu, nk'uko nari maze kubibabwira, radio yanyu ijwi rya Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mube hafi rero muganire, mubaze ibibazo byaba ibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye. Niba rero uzi ko bahangayikishijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi, wababagiza umwanya rero n'uwanyu mu kanya kari imbere. Reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari i Kigali mu Rwanda. Dr. Evariste, muraho neza, murakomeye, ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego, turaho, turashima Imana. Reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko uri mu mirimo myinshi, ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi. Abantu rero biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose, tariki ya 31 kwezi kwa gatanu. mbere ya harero iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi uziritabi twe rubanda rusanzwe twumva iki ni umunsi abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni igihe cyo kwitekerezaho bagashakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi
urakoze cyane nyuma yo kubigaragaye ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye bifata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari ibyo byose byatumye muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza no kurireka iyo gahunda rero irahari ariko iri mu buryo butandukanye hari uburyo bw'ubukangurambaga hari uburyo bw'amategeko hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka
yego hari uvuga ko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jye wa gatabi karandyohera
akoze cyane ikindi kintu kibwira umuntu ikintu kigomba kumenya cya mbere ni uko itabi ribata ntago twamuryoba cyane kuko yaryize cyane cyane aba ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita peya gurupe akabisanga yabikoresheje yarinyoye ariko kubera ko aribata cyane umuntu ntapfe kubireka tugerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yarireka kugira ngo nibura ari mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo ntavuga uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge nanone cyantera ikibazo reka nshyire impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi nubwo ni ukumwigisha
mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu banywa itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere nk'ubu ngubu ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu nta n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo nta kunywera itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame urumva ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwira uri gutanya itabi icyo kintu ntigishobora kwereka ko uri gutanya itabi ntacyo waba ubwo ngubwo bavuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga wundi amuha nk'umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko muganga we yatanga imiti kandi umurwayi wundi atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko aribo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi cyo twebwe ko ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nanjye ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka ngende gutyo naho ubundi atabiretsa tunze nk'ibyo bamubwira nina komeza karimo ariko none amahirwe menshi nuko no kubyago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze indwara z'umutima kanseri indwara z'umuhumekero indwara zo za diyabete umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi
Turutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi baduhaye telefoni zanyu mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi reka twakire kwitonda Jean Pierre uranyumva
ndakumva neza
urahagana he
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kire
yego mumeze neza ikirehe
Ni kirehe turashima Imana kabisa
nuko nuko ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo
yewe icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza kuko nta mu giturage turabibona aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu b'abatarinywa kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange
hari uretse igitekerezo wifuje gutanga hari ikibazo wifuza kubaza
nicyo nabaza uwo mutumirwa nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga baricika hanze bagatumura iyo myotsi mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika cyane cyane nk'abaganga ni icyo nabazaga murakoze
urakoze cyane kwitonda muganga Evariste mwasubiza Jean Pierre
urakoze cyane yabanje kunsobanura nyine nyine nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana ahubwo twihutira kwigisha ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu Rwanda bitemerewe ibyemerewe nyine kubera ko niyo waba uvuga ngo tugenda mu itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuryanya gutuma undi yagira ikibazo niba ari mukora nabi niba ari mushobora kumutera ikibazo wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywera itabi abantu rero basohoka nyine ntabwo barasobanukirwa ariko hari itegeko nisambira kuri itegeko rero hari icya kabiri hari na niyo nabyita nka gushyirwa mu bikorwa niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego polisi minaroke mu turere hirya no hino nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe ku buryo niba ari nk'aho wahitemo kunywa wenyine ku ruhande atari nywesheje abandi ni itegeko nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva
amategeko ariho urabivuga ese arubahirizwa kuva abantu basabye hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi iruhande banywera itabi mu ruhame hafatwa ingamba izo ngamba kugeza umubona zubahirizwa ubwo n'abadukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre wari uduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute
yego ku urabona itegeko ko rero no kubahirizwa ni inzira ndende kubera ko abantu bakoresheje itabi igihe kirekire ariko nyine iyo hajemo ikintu cy'itegeko nibura ngubu navuga ngo ubundi umuntu waba wababwiye kunywa itabi iruhande akaba yanakwiyama ariko ubu ngubu abenshi kubera ko biza ari itegeko ashobora ngo yihanganira umusore akigira hirya urumva ko nibura hari ako kantu hari ikintu bita mu cyongereza bahita babyita knowledge attitude and practice kuvuga ngo ubumenyi uko ubifata no kubishyira mu bikorwa kuba ba bantu babyumva ngo atiye ubumenyi barabuze ko twabivuga buri gihe uko abyumva cyangwa atikirudini na babibona ko twakobangamye haracyabura akantu ka practice yo kugira ngo bashyire mu bikorwa kuko nanone ahubwo ubuze twenda umuntu wese tubonyanye bitabaho tuyamaha tugukwete cyangwa ngo ino tujye kugufunga ntabwo ari byo ubutumwa bwiza ariko dukunze kwivugira ahantu cyane cyane havugira abantu benshi nko mu tubari kuko sinzi ko hari umuntu kimwe bitaba isindumva niba bakiheye yaba ari umwihariko ariko ni Kigali rwose n'abantu bajya batubwira ko ariko ubundi Kigali abantu bamutabibara ariko ndabizi kubera ko yadukora ubushakashatsi nyuma no muri bare tukoreraho bazazugumye twadupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara mu Rwanda kandi n'icyavuze cyo muri taxi rwose ubwo navuga ko bitunguranye ko nari nzi koko nta muntu wakabaye anywa itabi muri tagisi birashoboka umuntu nyir'imodoka imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda ayinyweramo itabi mu muhanda atwaye imodoka agenda anywa itabi ari mu modoka akenshi usanga nawe ari kwa kundi ari imodoka ye ikiri nko muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko haba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
ariko nkeka ko bisa mu Rwanda kuko umuntu ndabizi kera hambere aho rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabipfumeka akagenda anywa nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo bwiriza cyangwa ibyo tegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko iki gihe uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya akaba wamubuza ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba kwangiza abandi.
Twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya. Reka twakire noneho Bizimungu Seriya Mungu Jean Claude, turi kumwe.
Yego ndabumva.
Yego uduhamagaye urahagana he?
Ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho ndi ni mu karere ka Masisi, aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
Yego Masisi hari mwuka kibungubu?
Mwuka nani ntambara tu n'ubwoba nta bindi.
Harya mwabashije gutora?
Ntabwo twatse biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo ko twe akarere ka Masisi na Rutshuro ntabwo twabashije kuba twasohora.
Tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi, ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga?
Igitekerezo nshaka kuvuga
guma ahantu hamwe ariko Jean Claude, guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika.
Ndi hamwe magaza ahantu hamwe ubu bishoboka ko ari isezo yaba imeze nabi.
Gerageza.
Nari ndi kuvuga ni mbese ubundi mu mategeko itabi ryabagenewe ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi. Kwanza twebwe nini wacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagifata nk'ibindi bihingwa kandi tenumva ngo ni ibiyobyabwenge, nkumva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera. None nkibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe? Musobanurira aho
ngaho. Reka bagusubize muganga Evariste.
Avuze ko aherereye Masisi muri Congo, niyo ntibeshi cyangwa
niho
rero hari ikintu bita hari amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gushyigikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye nkeka na Democratic Republic of Congo nayo ari imwe mu byasinye amasezerano. wakabaye weda babishyira mu bikorwa natwe nangarutse ku ruhande rw'u Rwanda bihinga itabi ntagubundi hari n'itege kuvuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iryo iyo ngingo yashobora kugira ngo tudashaka kutegera abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane kuko abantu babihinga bihishe iyo ngiyo mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gupfuza guhinga itabi kugira ngo bajye bakigisha ariko nkunda gusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikuru ibikorwa nk'ibyo haramuka hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ati ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute turarya iki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho ntibahise bakamwibutsa ati buriya hari politiki y'u Rwanda yo guhuza ubutaka ikintu cyahingwa aha cyangwa ubutaka bwahingwaho iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari bangiriza umubiri nicyo nabivugaho ariko nko muri bwo niba hakurya muri Congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu dukorera amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo
none aba muvuga bahinga itabi turimo turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabifitiye uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ibyo guhinga ari uko bisabiye uruhushya ariko hari amabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikimenya umuntu ujya guhinga wenda bakavuga se kuko ibyo guhinga itabi wahinge ikawa wahinga icyayi ese watewe ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ekiraho ndabica ndabakora oya bahita birozota bikaba bidasa nabi tubijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo babyoroshye
yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefoni noneho twakira kagabo vincent uratwumva
yego ndabumva mwiriwe
neza ndabona nomero yawe uri mu rwanda urahagana he
ndi mu rwanda hano i kigali
nuko kigali se hari abantu n'abanywa itabi
kigali barabinywa cyane ahenshi akenshi ahantu haba hari abatahuye abantu benshi ahantu mu mabotike hari igihe ugiye guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uguze itabi akanywera mu by'ukuri bitanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa nashaka nawe no kwibwira abantu baherereye mu mujyi wa kigali bajye bagerageza nabo banarimo barinywere ahantu habo bihishe ariko hari umuco utari mwiza kabisa wo kutitaye mu bantu bakangiza ibihaha by'abantu yewe birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga icyo ni igitekerezo hari ikibazo wifuzaga kubaza
kandi n'iki gitekerezo ahanini nasanga yambwira abantu nyine bari nko kujya bagerageza kwangiza bakuye kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe
urakoze
ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi rya bitabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari ababiryamo ubugoro hari abari zundika mu kanwa hari abari nywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo ni bumwe n'ubwa masegereti akorerwa mu nganda
ya
itabi ari itabi byo kuri ara bari mu abari bari kuri sobari diye ara bari umura yose itabi binangira rifite ku byangije umubiri byose birimo iyo nicotine.
Nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonyine aho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi. Hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumuraho ibyo byotsi, bagatumura kuri izo nzira karengane ibyo bibondo. Mwababwira iki muri uyu mwanya?
Icya mbere ni ukubamenyesha ko hari mbugi kivuwa ngu chali kichano kariwa kwa kunda kundu nga nawe ya rikwala kaja kwa muganga na ajiru luhari kwa kujira ngu na wata murugwa hazu mjiru ya mufasa chane kurusha ishi ni chasa vile ni kumenya kuwa itali muruhame uruhame nechi na manzwarenzu nukua ngu ali utache kwa kujira ngu yeku ngu itali luhari jawa wanawe aino kumenya kuna vjarenza kito jeko yo salimene avugati kwa kusanga hao ungawa nje mgenzeleze ya nje mwili ya nina kumutani.
Ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akangabazo mbere yuko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, telefone zabo ntizirimo gucamo neza. Umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi, haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima, cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize imbata?
Ariko cyane ubushakashatsi bwerekanye ko iyo uriretse nta ngingo z'umubiri zangirika uko kuba ziri kwangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka umubiri ukagenda ukwibaka. Ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri uratangira komora, umubiri ukiyomora ukazagera aha ukajya mu buzima. Hari nk'urugero, iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe wenda nk'amezi 12 bitangiye gufata umwuka muzima, kumenyera kuba udakoresha itabi. Muri make iyo uriretse umubiri urongera ukiyubaka nta kibazo.
Ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa, nibakurikize inama ndumva bizabafasha. Dusubire ku murongo wa telefone kwakire Gakwavu Igisagara. Turi kumwe?
Muraho neza.
Muraho
neza ijwi rya Amerika.
Komera cyane. Urahagana uri Igisagara?
Komera nawe. Ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda.
Ufite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ngengwa mbaze wa mutumirwa. Itabi turibona mu byiciro bine. Hari iryo banywa bacishije mu rushinge, biteye urushinge. Hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu. Hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu cyo bita amashara ino hano mu Rwanda, noneho hakaba na biriya bita amasegeri biriya by'abacuruza mu batike. Ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine niko yose atera indwara? Ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi, cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara?
Simbi hano itabi uko yabitubwiraga n'itabi. Muganga
ngomba kuvuga itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye, ikamba, ikigereti, ariko kwitera sinarimbize ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye. Ntabwo nanze ko itabi naryo baryitera, ni ku Rwanda zirahari, ariko byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu.
nukua ngo ikigara garache nuko itabi nisa ikini ngomba kukuribu tabano ito kwa nukua ngo kanaka kwa nye itabi nyata marino wakunyazi nitaano kwa hachaba imigiri yaba no ikuti ino hau kutu nuko ikini mirigwa nivisa yu uhangar na nivurugwa izi kandu kanyi
umurugwa umu
hari umuntu wakuwa tekeye ugasanga mu bigira ngo cyaba ariko nta gicaro biba ariko ni ukuvuga ngo iyo bashaka kugira ngo yerekane ko ikibazo kiriho bivuga ngo ushobora guha abantu imiti ari abantu makumyabiri cumi na batanu bakagira ikibazo babiri batatu bandi bakagisa nk'aho bagizeho ikibazo uwo ni cumi n'umunani babiri ntibagire icyo bagira ikibazo ni ukuvuga ngo nubwo hari babiri batagize ikibazo ariko ntibivuze ko hari cumi n'umunani batagize ikibazo cyangwa abandi cumi na batanu bagize ikibazo n'abandi babiri batatu bagizeho ikibazo gakeya ariko kugira ngo uvuge uti iki kintu giterwa n'iki ni uko abenshi baba byagaragayeho ko babiki batera ikibazo ubwo rero icyo navuga ni uko ubushakashatsi bugaragara ko itabi imikoreshereze y'itabi iyo ari yo yose bishobora kwangiza umubiri w'umuntu
kandi ngo akicwa akaburiwe n'impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde ryamwangiza kandi atazi ingaruka ziri bubeho Gisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
ibi kibazo byangombwa ni ibihe bimenyetso biranga umuntu yafashwe n'izo ndwara na dusobanura ibimenyetso bimuranga
okay reka agusubize numva biterwa n'indwara umuntu yarwaye dokiteri
ntabwo numvise ikibazo neza
ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku itabi
indwara zituruka ku itabi
ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera kunywa itabi cyangwa kurinywebwa iruhande
nyakubahwa nasobanuye ko indwara zikomoka ku itabi zitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero ubona nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara y'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imiti hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe nibwo ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 n'3 i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri www.radioyacu.com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adresse yacu ni VOA Radio Yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo Citizen ni Marcelle
yego
wiriwe neza ikaze ku Ijwi rya Amerika
ndakoze cyane
giravo abatwumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Kigali mu Rwanda Kibagabaga ndashaka gutanga igitekerezo ariko nishora kuzamo nikibazo kubijyanye n'itabi.
Ntakibazo rwose.
Ni kuvuga ngo iyo bavuze itabi ubundi yakaba yumva urupfu kubera ko abantu bigarika mibare nk'uko mwayitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba bitica abarinywa gusa ahubwo n'ababana n'abarinywa abo wageraho na biriya mibare iteye intege. Ahangaha rero nkaba ntagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi ka nikotine gatuma ribata umuntu kuryikuraho bikaba intambara. Ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu cy'ipodoshi n'icyo wambira niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikora niyo n'itabi kigasigaye rubuga nk'uko tubona icyatsi kikabaho umwimerere waryo nshaka ko ako ariko ari buze kudusobanurira. Hanyuma ikigo cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi ririca si ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu Rwanda bavuga ngo umwana urimo ufite imyaka 18 ntiyemere kujya muri kabari yo muri kabari bigaragara ko hari umwana bakwakiranga muntu kibaza nta kundi sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu byaba ngombwa bakanarica burundu cyangwa byaba ari byanjye byo kuvuga ati ntacyo reka twirira amafaranga byinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitaro. Murakoze. Ntabwo tuzi iyo baganira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka atemerewe gukoresha itabi nta na rimwe bakayizamura ikaba yabana 30 kugira ngo barebe ko niba imibare yarahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya 50% kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye intege.
Yeah, urakoze cyane Marcele, reka muganga agusubize.
Yego.
Muganga, mwasubiza Marcele.
Icyo numvise ni ikijyanye n'abana bakoresha babona itabi batuze imyaka kandi bitemewe n'abantu bari baha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nk'ubuti njyewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zanjye nk'umuntu mukuru nkareka kumusa nk'umukoreshejwe muri ubwo buryo. Nta byandi byose leta yashyizeho byo kuvuga kudakoresha abana imirimo ikomeye natwe tugomba kubigeraho tuvuga uti umwana mutabe n'utuma itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane naba ari nko hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirizwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotini iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotini risetazi akayakira ukamenyera. Niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu w'itabi kubyiga byoroshye. Ubwo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko ari twe tubigizemo uruhare. Abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ndarinywera aho mbonye ariho hose kugira ngo ryangize umuntu ariko byajya ku bana batoya byo bikaba undi mugani kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya dukwiye kuri muri rinda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kubireka. Ibi byose rero icyo ukora icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twabigira. Urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC muri 2012 ubu itabi byari kuri 12.8 hafi 13 ejo bundi muri 2021 mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare ukashyira kuri 7.1 bivuga iki? Bivuga ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye hari icyo arimo gutanga wewe ntawamenya n'igikomeza tugashyiramo ingufu ejo bundi bizaba byagiye wenda byavuye kuri 7.5 hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzima muganga ariko nabivuga.
Hari akantu Marcel yarakomojeho avuga kuri iriya nikotine isanzwe iba mu itabi nk'icyatsi isanzwe iba mu itabi cyangwa se ni ikintu bongeramo iyo barimo kurikorera mu nganda.
Ni ikintu kiba mu itabi.
Niyo mpamvu irya ryo ryose rishobora riba rifite nikotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu.
Noneho reka dufate itabi rya kinyarwanda rimwe na se ubu bya bintu bisa nk'ubuvumberi bya bindi bifatamo nkono bya bindi bikeka ko ejo atabi byabyanyuze mu ruganda. Ni ukuvuga ngo rero itabi na ryo rigira ibintu bibamo.
Hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe mureba aho zigeze mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu babishyiramo ingufu.
Ubundi rero muri rusange uzareba ingamba za minisante cyangwa za RBC ntabwo bisaba ko zikorwa n'abantu bo muri minisante gusa muri RBC ahubwo n'inzego zitandukanye. Niba ari minisiteri wenda y'iterambere ry'umugore, niba ari minisiteri y'uburezi, niba ari minisiteri y'urubyiruko, niba ari minisiteri zitandukanye, ubwo bivuze ngo bose bagomba kugira icyo bakora. Bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura. Buri rwego rufite icyo rugenda gukora. Aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera akemerwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amateka. Ni ukuvuga ngo ibyo byose turabivuga ariko ni ukuvuga ngo bisaba inzego zose kugira ngo zigire icyo zikora abantu bose basokoreze hamwe. Wenda nka minisante ni mu rwego rwo kwita nk'aho rubikiriye cyangwa rukora aya mabwiriza ariko inzego zose yankunda gutanga urugero kuri covid zo bundi icyo kintu cyagaragaye ntabwo ariyo minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu hazemo inzego zose haza polisi haza umutekano ntabwo abasirikare inzego zose zaravuye zirwanya covid niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye. Ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zibivugaho. Hanyuma itabi n'urubyiruko minisiteri y'urubyiruko igomba kwifatamo icyo ikora, minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora, minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare. Nimwe niyo tugahuriza hamwe tukagira icyo kureba tukareba niba hari icyahinduka.
Yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego, ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare. Niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya covid ubanza yari kuba icyugarije abantu. Reka twakire Habyarimana Innocent, ndabona kuri mu Burundi, urahagana hehe?
Bujumbura dakema muri centre-ville.
Kanuka ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
bo gacyumvira cyane jumbona nuko komerse iguma ari komerse kuko tuvuga ku cerekeranye n'urubyiruko ukuntu bihereze yaba itabi ibintu nk'ibyo ingende hanze yasigishije
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri.
Sawa,
hari ikibazo wifuza kubaza muganga? Ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana, ikibazo cy'amatelefoni i Bujumbura. Reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura nk'ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areka itabi. Nigeze kubikomozaho mbere watubwiye, ariko tugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areka itabi gahoro gahoro. Turaza kubigaruka mu kanya rero, ubwo reka nukire nakire Innocent ngo aragarutse ku murongo. Innocent, noneho twumva
yego ndabumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo.
Twa tuvuga byerekana itabi, musanze ko itabi bimeze nka COVID-19, kubera ko COVID-19 cyari cyiza, ariko itabi naryo barishyize muri commerce. Ibintu byose bamaze gushyira muri commerce, aba hari ababihereza ariko bikagire ukambi abantu bagafa bo, hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango. Urumva bisha bigorana, ariko nje kwishitegereza mfise kuko itabi twarifata nyine nk'uko ari cyiza, kuko nimba hashobora gupfa abantu umuriyoni urenga kiba cyamaze kubikiza ntikikibaye komere. Twese tuwashyira mu mitwe yuko kwigirwa kure ibyo babyeza gusumba
kwigiza kure, kwigiza itabi kure,
kugigiza kure ntibyinjire muri commerce. Tukavuga ati ni ikintu kibujijwe muri commerce ntikinjiremo, kuko kimaze kwinjira muri commerce aca baha abagurisha kugira batunge imiryango, aca baha n'abarinwa kugira barinwe ariko baze gupfa. Urumva ko haca baha uruhande rumwe ugoba ugomba kuduza n'urundi ruhande rumwe ugomba kwica. Rero mbona umenye ngo twahagarika, tukavuga ati stop, itabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwe.
Urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda. Iki gitekerezo cya Innocent mukivugaho iki?
Wamvugamo ntabwo byacikije, ntabwo nakurikiye neza, wamfasha kugira ngo icyo kibazo
Zima aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango, hari abaricuruza, hari nabo n'abarinywa n'iki, ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko barihagarika burundu kubera ko ryica abantu.
Yakoze cyane, hari kuvuga ngo hari icyo byinjiriza abaturage, icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahingiye iyindi myaka, ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi. Ikindi cya kabiri, gucuruza, ese nta kindi kintu wacuruza, nta kindi kintu yadandaza kitari itabi, niba ari ukugira ngo wenda tuzamere amagara. Naho ikijyanye no kuvuga ngo babicire, nabyo bituruka ku bihugu biratandukanye. Hari ibihugu kugira ngo muri Afurika na hanze ariko tujya dusoma twumva n'amatangazo, hari ibihugu byahisemo kuhagarika gukoresha itabi gakondo. Ibindi rero nabyo kurihagarika nayo ni intambwe dogon proces, kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi, uretse no kurihagarika ntabwo aribyo bihagije gusa, kuko ushaka kurihagarika bakajya mu kwicuruza by'amagenda. Kuvuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho, ubukangurambaga kubyaka imisoro cyane kugira ngo rihende, kubuza abana kubyegera, kutaryamamaza no kuciraho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagendo. Ibyo byose ni ibintu bihurizamo kugira ngo barebe ko twabagabanya itabi, ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko bavuga harimo hari ukwica, hari no gucuruza. Minisiteri ebyiri zitandukanye, ni ukuvuga ngo bitwakwicara hamwe za minisiteri zombi zikavuga ziti ese ducururize dukomeze turware, cyangwa tureke dushake ikintu dukora turekera gucuruza itabi cyangwa kurihinga. Ibyo byose ni ingamba za leta zo bizitamo zikamuha icyo zahitamo, kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku rwego z'igihugu, inkuru ntabwo ari ku muntu umwe, ariko twebwe nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo. Niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 2023
Ashatse kureka itabi ko nabwo bwa buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba ndibaza ko bashobora kuba bayende barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga umuntu umwe itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira aha ndashaka kuvuga sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi yagenda asimbuka ku munsi ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho ni nk'inama mwaduha igira n'izi ya
wakoze cyane urumva nyine ubundi ubutana bw'uburozi bujyana na kantite nangwa se ubwinshi bwabwo nivuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bakafata ibintu bibahumanya bakaba hari uwanyoye byinshi hari uwasomyeho gake hari uwasomyeho aracira yajya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane uwanyoyeho gake urembyeho gake uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye akaba anavuga ati njye rwose nahita numva ntibikunze uko bimeze ndabireka ndabicira bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri ni ukuvuga ngo niba yanywaga ibipaki byo bita ibipaki cyangwa se amazi n'igisegereti makumyabiri ku munsi akagaruka kuri 15 akaza ku 10 agata nk'aho yimenyereza akanahiga umuhigo ngo zikuye umunsi na leta 5 zikuye umunsi ntarinyoye akongera kwibaza ngo cyo ko ntarinyoye nabaye iki urumva ni nko guhiga muri wa bundi ahantu hari porogaramu zigira reka tugerageze ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu nk'ubu itabi ntagerageze cyane cyane wirirwa umutwe w'inyuma urebe ikintu kibi urebe ko hari ikintu bubi hanyuma nugaruka wongere uvuge uti eee wite ngo uracyekinge wishime uvuge uti eee nabiretse kandi nta n'icyo nabaye nibyo ngo niwe navugaga ngo niyo umuntu nyirizina niwe yishyiriramo uburyo runaka murakoze
murakoze namwe hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda ziguma zikomeza kurikora kandi wumva ryica n'utubazo twinshi cyane ati ntibakariretse ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa
niko bimeze bituruka ku arega urumva itabi ryatangiye kera ibashyira no mu mico yabo yo kuyibandabuka nko mu kinyarwanda ugiye gusaba bagutekerera itabi bisa nk'aho bibaye umuco icyo kintu iyo cyabaye umuco kukirindura mu bantu ntabwo byoroshye noneho wajya gusanga no kureka nako kubera inganda zabyungukiyemo ntibishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abaho ni yo mpamvu bagira bakavuga bati twebwe amasezerano yo gucuruza ni muri twe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye aba ndenze niko iyo rimwe na rimwe batwigisha no kubatubwira ugasanga ariko noneho icyo biba dusaba twebwe nk'uko inzego z'umuganda ni ukwerekana imibare ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zitemo ingamba zo kubigabanya ariko noneho nubwo bazibigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri uribuka igitwa za sosha za ziteye buriya ngo bajyaga banagamo ngo tukagira ngo baranywe agatabi gasanzwe bagashyiramo n'utumogi urabona ibyo bita elegitoronike sigareti nayo yahabuye abantu akakarezo gasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa abo bita abasirimu ariko byanze bikunze ukaba unyoye nikotini ikakubata na ka kandi ka elegitoronike sigareti kabura ukajya gushaka rya rindi risanzwe inganda nazo zifite uburyo bwo kugira ngo federe hangane n'ibireta na za leta zirimo gushaka kutukuraho umugati. Reka dukomeze dukoreshe amayeri, dukoreshe dukomeze buriya nazo bakomeza bashaka ingamba zo kugira ngo leta zimenerwe, abaturage bananirwe, abarenwa bananirwe, bazakomeze bacuruza. Politiki ndende ntashobora kubona uko nsobanura ubungubu, ariko birasaba gusa ibihugu kugira ngo bamenye ibyo bibazo noneho bashyiramo ingamba zo kwirinda.
Yego, reka dusaba abantu bakomeze kumva, bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi, hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwa nk'uko mwabitugaragarije mu mibare, mutwereka ko barinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha, kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu. Dushishikariza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro, abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radioyacu.com no ku zindi mbuga zacu. Ahangaha rero kuri www nari mvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi, cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi isi yose izihiza ku itariki ya 31 umunsi ngarukamwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi. Tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza, ariko akavuga ati birangoye, hari ubufasha ashobora kubona aganye abaganga? Nk'umuntu waba agerageje yagera akavuga ati nari ndetse none ndongeye ndigarutseho, hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga?
Wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu, ariko dufite centre za ekosososiyentazi bishamikiye kuri RBC, hari ikigo cy'Ubutare, hari santire Cyizere, hari na santire no mu nzu bitaro byacu twabishyize muri ibyo bita guidelines z'abaganga bavuriramo igihe kujya, ariko nkore gufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke isaza. Wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane, naho yabonetse ibihenze, ariko ibyo byose ni ingendo tugomba kugenda dukurikira.
Noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro, ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi, mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro?
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi bigira ingaruka ku ndwara zitandukanye. Ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare, cyane cyane mu bukangurambaga. Ikindi ni uko bakurikiza amategeko, cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame, kutamamaza itabi, kutariha abana, cyane cyane kutanywera mu ruhame ni nabyo mbona byangiza abantu. Turasanga abantu bari muri butike bacuzamo inzoga, basanga inzoga banyweramo itabi, ushobora kujyamo ugasanga hari ikigo gikora ikintu kijyanye na inspection, ugasanga nyine ibintu bitameze neza. Ubwo rero birasaba ko abantu bose bagira uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
Reka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Shimira n'abo twari kumwe muri uyu mwanya, abafashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane, Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, reka tubifurize mwese ubuzima buzira.